Kubhodla kwelibhubesi kubanga luvalo tikwelinyeti. Uthi umashaya ingoma injabulo igelete kuhle kumfula yenkomazi. Lona ngumshayi wengoma lomhlophe ngenhlitiyo lonatha umfula yenkomazi. Ngumhlanganisi loqavile phela bejabulisa linyeti ngengoma kule minyaka lelishumi leyempile. Kuvuleka sibhakabhaka uhlume inkululeko nenjabulo enhlitiyweni uma kudlala umculo wakhe. Kuvuka lithemba nenjabulo emoyeni uma ashaya ingoma mfanamake. Sonzela, sonzela, awufake litiye kusuka umudlisi. Umoya injabulo lengapheli sukuma ubophele iteki hayi vula indzawo phela ulungele umdanso cha beka amakhale khikini hayi khohla mfana make ngashazam lana angeke udobhele utho lungeka khipha lokuseqeleni ulungele ukujayiva jayiva nakatika inkosana yomdanso wote nebangani bakho wote nebangani bakho into ujulukisa umtimba ngiyafunga kuthi awehla ngisho stilesi lapha kubhodla kwelibhubesi kubanga luvalo likulinyeti uthi umashaya ingoma injabulo igelede kuhle kwamfula inkomazi. Lona ngumshayi wengoma lomhlophe ngenhlitiyo lonatha umfula inkomazi. Ngumhlanganisi loqavile hayi man lona nguGracious Dio Katika on the ones and twos.
Kazi yetu amani kwa taifa, umoja nguvu yetu, umoja dini yetu, ufugaji kazi yetu, amani kwa taifa.
Vita beniniwe balimuno yanini. Vita benini we, balimuno yanini.
Tuwe pamoja.
Vita benini we,
tuwe pamoja.
Balimuno yanini.
Tuwe pamoja.
Vita benini we,
tuwe pamoja.
Thank you. kancane safika sahlupa sahlika sakhuphu
We'll be right back.